na tumesaidia kubeba wale wenye wamekufa, wako watu saba, tumeweka hapo kwa hiyo gari ya hiyo, kwa gari ya polisi. Na hii accident ni mbaya sana.
I got the information kupitia mtu wa pikipiki ambaye ameniuliza kama nina habari, kuna ujumbe umetokea kuhusu ajali mbaya kule Saitoti. So kuanzia hapo basi nikatoka nyumbani mbio na kufika nikadhibitisha kwamba kulikuwa na ajali, na bahati mbaya mke wangu ametuacha kupitia ajali hiyo. It's very unfortunate, na tunaomba Mungu tu atusaidie kwa sababu ni pigo ambalo hakuna mtu ataweza kuziba nafasi hiyo.
The accident, this happened that the driver of the said lorry failed to keep his proper traffic lane, hence causing head-on collision with a matatu. Now, at the scene, we collected 6 bodies. Two men and 4 women.